Tron.
Oh my God, it's my birthday.
It's my birthday.
Oh my God, it's my birthday. Hey.
I'm so happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Mwaka mwingine nimevuka. I'm so happy, happy, happy. Happy, happy, happy. Asante mama, asante sana kukunisa. Upendo wako moyoni mwangu utochuja. Siku kama leo ulimwaga chozi la furaha. Niko na marafiki, kuna zawadi, tuacheza muziki, wanamwaga maji. Basi posti picha yangu, nilete na keki yangu. Tufurahi ndugu zangu, mana leo ni siku yangu.
Oh my God, it's my birthday.
Nini?
Tupe bombe.
Eh?
Tupe bombe.
Nini?
Tupe bombe. Tulewe.
Vipi? Amtaki juisi?
Tupe bombe.
Maji vipi?
Tupe bombe.
Ata soda?
Tupe bombe. Tulewe.
Ah, sawa sawa. Kina dada mnataka nini na nyie?
Tron.